Ndizidla ngaye phambi kokuba rhaqaze ndandimnakekele kanobom phambi kokuba dabaze phambi kokuba ndiphoxa athi ndimncinci ndiyontanga yakhe ndandinamabhongo ngaye wayenendlela yakhe juye ngenasiphambuki njengololiwe phambi kokuba sebenze nzima atshona emgodini yagrumba igolide yandikhathaza uba anomnika isizathu sokuthi ndiyitakalani athi mandize nomkhulu wa okanye utata ubuqu ngoba mna naye lo xa sizalwanya kanye kuye ndingumancane nam ndabethwa esandleni ndandisesikolweni xeshikweni kusithiwa intombi ikhula kuqala zeke ndatsikula endlebeni ukuze ulwazi luzokuhlala nguye waqala wandidlala ngolwazi oluncinci wazinikezela kula marhamncwa entliziyweni yam uthando lwatshaba ngenxa yenqala nesinqala isigquko esandithatha iminyaka ukuqonda ukuba kho nto yintombazana andinandaba ukuba amadoda zizinja amantombi ngabafunzi ndifunga umama ukuba ndoze ndithembe ntoba ndiyimfama kungafinjiyolahlwa ndazama konke kusemandleni ukuzisolonwabo kuye empilweni suka wandibulela ngoku ndixhwala emphefumlweni ngoku kunzima ukunyamezela xa ndimbetha ngeswazi lakhe nam ndiphilela unamhlanje apho kuthandwana khona ngengqondo ezontliziyo mazibhekele phaa bezimuncukakade phambi kokuba thi faka imali uzobona indoda indoda ngodeka itafile uthando lwalukhona emva kokuba ye wabona bona wathi indoda indoda ngebebekho phezu kwetafile uthando walugxotha mandoyiswe nam ndahlutshwa amabakala phandle apha ndisoze ndixolise andinawo bendizinikele nofele umnqozi wamawuqini nam ndandilungile phambi kokuba ndibe ngundaba ezini phambi kokuba ndibe nje ndandinemibono namaphupha amaninzi suka ndawayo emathandweni abachelezi balithatha igama lam balisinde edakeni eneneni ezibuhlungu azipheli yiloo nto into nomncamathelo ndingayingeni andimoshi mntu nditshovela mikhasi ndithula ndithethi kodwa ubusa khangela uthando kule ndlalo ngoba uphondo phola vala umlomo xola chithutyiwe liyinene lithi thembilitye kungenjalo uya kuzinikezela waziwe nangithathatha zexa ezamathando zikujikela likuhleka ilizwe yayingathi ndifike kumhla womgwebo yangathi nendalo ehlekise ngamxesha kweni iintaka zisitshontyilontyilo mhla kuqhawuka uthando ndandiliphuphela umtshato ndaba yintlekisa ngathi ndimiswe esidlangalaleni ndihamba ngondilo koko akho mntu nokundikhalela kuba ndathatha ezo zithonga ezo ncwina nezo zilo ndaziguqula ndazenzelela migwijo andinandlela mbi mna sisikhalo sentombi esindinika impilo xa ndifuna ubhabhela emaphupheni yinkxweleko yegqiyazana endinika impiko koko uba ufuna uxhweleka qhuba inqwelo yothando mna ndabetheka kuloo majikojiko andiyi ngentliziyo ndiya ngengqondo ndakufumana umnqweno ndijika indlela ndingabheki kakade ezezolwazi ndenzelinto
ndivum